nishe kushukuru. Kili yangu isipotambua wema wako. Muda mwingine nilazimishe kushukuru. Macho yangu yasipona makuu yako. Mana wewe uko se, wewe baba yani uko se, uko se, wewe baba yani uko se. Nilipotoka na shanga na ile nja, bado niko hai. Nalau manyanyasu kwa watu napoka, akili nusu ziruke. Kisa kuchome kwa najua, kulu wanambua, Mungu nikamsahau. Kukosa hela ya guest na kumana keep it rich. Kufuru nikamkufuru you. Nikasahau bado niko hai. Viungo vyote ninavyo, hata akili sijarukwa nayo. Naema bila ushuru, kumbe waniona. Wanipigania mjinga sioni nazidi kulalama. Kumbe waniona, hey, wanitazama. Wanipigania mjinga sioni nazidi kulalama. Be nice, be nice, jifunze kushukuru kwa yote. Moyo wangu calm down, calm down, jifunze kushukuru kwa yote. Moyo wangu be nice, be nice, jifunze kushukuru kwa yote. Moyo wangu calm down, calm down, jifunze kushukuru kwa yote. Muda mwingine nilazimishe kushukuru. Kili yangu isipotambua wema wako. Muda mwingine nilazimishe kushukuru. Macho yangu yasipona makuu yako. Mana wewe uko se, wewe baba yani uko se, uko se, wewe baba yani uko se. Si wewe yule yule yenifanya nizaliwe. Ni wewe Mungu wangu yeniponya na magonjwa. Haijalishi familia yangu ikoje, watulinda vema Bwana. Nikumbushe daima machozi yafutwa nawe. Nikumbushe daima siri ya uhai niwe. Nikumbushe daima fedha na mali niwe. Nikumbushe daima madhao ya shamba. Moyo wangu be nice, be nice, jifunze kushukuru kwa yote. Moyo wangu calm down, calm down, jifunze kushukuru kwa yote. Moyo wangu be nice, be nice, jifunze kushukuru kwa yote. Moyo wangu calm down, calm down, jifunze kushukuru kwa yote. Mana wewe uko se.